ZWAP.com.
It's King Dizzo.
Shyman Bombardi.
Mr. C.R.G.
Nenzo ya paine kunkala neka. Nenzo wana munganiza sila ine akarileka. Nenzo wana munganiza yondari katala neka. Nikafuna nikone wachisaka, I'm single. Nikafuna lelo nito winga, I'm single.
Akakataska masingo, nikabata bantu bene bali single. Akakataska masingo, nikaise bantu bene bali single.
Apa manja niri single, hey, hey. I can do what I want, nikafuna I'm ready to mingle. Oh, ni mubiri wanga apa manja nili pressure free. Sininga na me, I'm so happy. Holofoni ikalila, no worries. Sininga na me, I'm so happy, very happy. Apa manja I'm riding solo. No maringi ringi one ball better. No maringi ringi ulikuti nangana bandani kansi ulikuti.
Nenzo ya paine kumkala neka.
Nifala semtoloshi link up kumazulo na kadorothi. Nobody kuniuza oposha na wosa posha nga nilparoti. Yusipa dead neka ninga jena chikanda. Kunyumba na kuma popcorn ya lizanda. Nostata yanga ningenesa mumarizoni. Waka nifunsa niliza chape marizoni. Kuseka sili kai stili babidi. Nindiana zambo nifunsa povama baby. Segula phone yako nangai vivintako. One day baby mumzaka one lako. Wala hapa nili very 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 single. Dine nisobele la uko kumitiko. Paka vipako baby buwela upiteko. My girlfriend won't beat you ndaba
ine. Apa manje nili single. Ninga chite vili vanta venifuna nili single. Nikafuna nikone wachisaka, I'm single. Nikafuna lelo nito winga, I'm single. Ninga chite vili vanta venifuna nili single. Nikafuna nikone wachisaka, I'm single. Nikafuna lelo nito winga, I'm single.
Akakadansi kama single. Nikabaja batu bene bali single. Akakadansi kama single. Nikabaja batu bene bali single. Akakadansi kama single. Nikabaja batu bene bali single. Akakadansi kama single. Nikabaja batu bene bali single.